akajjo unakukemanya bigambo byabajjajjaffe abagera dembe ly'omunaku kwe kolerera bwe sikola myalijjo okunjuna saasira n'oyansekerera olw'embeera mu empita nga njiriba gye nva mmanyiyo si birungi taswa nkeera nnyo mu matumbi awanakyenja wanakyenja story Kangume mpole, I wanna work so hard and change my story. Kanyikire ntobe, there is a long way to go, na yonja kuba bulungi. Kangume mpole, I wanna work so hard and change my story. Kanyikire ntobe, there is a long way to go, na yonja kuba bulungi. Tumira buli hasola pamba na dunia nonga talina backup. Enjala lwo jisuze n'ojisiba kitawe okabira omumu Kusaba tova ku mavivi kwekanya kumusaba kitwala mu taimu Olaba sibulokola kyekiribawo nga kalimu poteyalo Kugambye sibula nkola kyekiribawo nga kalimu poteya tizo awe Kangume nkole I wanna work so hard and change my story Kanyikire ntobe There is a long way to go, na yonja kuba bulungi. Kangume nkole, I wanna work so hard and change my story. Kanyikire ntobe, there is a long way to go, na yonja kuba bulungi. I left home to change home. No competition, no bad energy. Jagaliza nange nkwagalize No competition, no bad energy Dembe ly'omunaku kwe kolerera Gwe sikola myalijjo okunjuna Saasira n'oyansekerera Olw'embeera mu empita nga njiriba Oh, oh, oh.